kate salali. Marekani wanaitaga dolali, ukweni wanaitaga mahali. Uwezi pata mwali kama mfuko ni uko chali. Hivi kwenu inanyesha kama huku, au kwenu kuna jua? Mana huku kuna mvua ya hela. Hivi kwenu umeme umekata luku kama hakuna tanunua? Mana joto nalijua inakea. Paka Mungu kujibu imenichukua muda. Tusha tuzo na nduku sababu tunafuba. Hakuna tuzo ya unyonge acha kuna dishida. Ukipata kidogo hakikisho na shiba. Hata ukikisha ba
beat kwanza president wa sheria na ingia,
yeah, ingia.
Pewa mbili mbili kila mtu from the front to the rear,
yeah, yeah.
I got my salary, oh my salary. Feeling like a politician with the money. Ladies on my neck spoiling them with money. Nakakinipa vizuri ntalipa mahari. Nyama kilo mbili, kreti ni mbili. Ofula mfulunji nona tumbili mbili. Kwa bank ni mamili, kupigia pole mwili. Itatoka hapa na warembo wawili. Day, nobody can spoil my day today.
Spoil my day today.
The town and the village must know my name today.
Know my name today.
Kwa majina ni yani wananijua. Kenya tu Uganda tunasumbua. Afrika na dunia tunaichukua. Leta chorus fast Buddha nimeshaua.
Mugwano wane sunyiwa, nange na kwe sunyiwa.
Wente wente ze wengola, kente zange zanga bete wola. Yana vempi tata di wengiwa, kene si panta panta ga wengula.
So, jagala kupopinga waini, jasti kunela biza exi. Kutekinga risky, wechigana ngande tinga besti.
Sanya moko chitandali. Kampi ndabye baby bedu mboli. Kumpi yali na mona matandali. Mulage kuwaleti ya kwa dafu.